na na na.
Yo yo,
they call me Akisi, Akwani.
Matajiri wa mashahiri.
Mangi C, Mangi D, Mangi Ni, Safari.
Ninja Cougars.
001.
Jamie, House of Magic.
I say mambo vipi, supari. Kama huta mind, Johnny Kupedos, Minion B, Lyrical King. Nipende mima, usipende shilling. Weni kifaa watu wote wana datarin. Uso mwembamba puwa yako ya Kisomali. Babega mapana ziwa chuchu saa sita. Umejaza jazia tarabu inaita.
Yeah, nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika.
Mina baki na waka.
Nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeishika.
Shut up, menye beba on the ways, yeah. She's a fashion killer, kapendeza, yeah. Chino kwanza akikire mbuwa, yeah. Utajua ye ni pisi tena kali, yes, hey. Hey mama sita, hey mama sita, hey. Window señorita, window señorita, way. Bounce isha, whoa, whoa, whoa. Let me see you get down, low, low, low. Chocolate brown, minapende yu rangi. Havunji biskuti, mtoto alivyo mlaini. Ana waka, 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 ngoma ya Shakira. Wanutaka, taka, wame toka sare bila, bila. Come. Kuja chill na mtu mzima, I'm suffering. Mambo yangu sio ya kupima. Unafanya moyo, unadunda pa, pa. Sina raha na hisi kama utatoka utapa.
Yeah, nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika.
Mina baki na waka.
Nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeishika.
Kila unapopita.